Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko banga.
Millions, millions of girls on earth, I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth, wanna take any chance ya kukuita wife, but only last king gonna treat you right. Usipoteze muda kujiumiza kumridhisha nimekupenda we ulivyo. Usipoteze muda pesa kujiongeza Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne nikupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajue kwamba iko wazi. Kupropose Thursday, iwe mbele ya paparazzi. Friday, kina waka iko wazi. Jumamosi jambi yani tuko zanzi. Jumapili bado tuko ganzi. Usipoteze muda kujiumiza kumridhisha nimekupenda we ulivyo. Usipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nimekupenda we ulivyo.